beat them in it.
Yeah. Oh. Prince Vida. Oh, 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 oh. Yeah. New kazi banga, isi singaka. Kose baby utafune, nene ndikusati. Kaya mana pambia natachoka baby ni fatali. Nanga kavuto pai fezo ni kajani. See, you all I got in my life. I don't wanna lose you, mama. Jivuta, walikunipa chose. Niwe, mkongwa kwane.
One step at a time.